but no.
It's the kids, baby.
Ayo, oh, yeah, yeah. Koma kunichokonoa, kunifata fata kuna muda vinaboa. Akutanitia doa, nile nae moyo wake tishuta loa. Nachua na kuthi, wiwe sasa mekuzidi maujuzi. So select attitude, kubishana bishana I'm not in the mood. Hey. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Uku napewa nyama, nyama kwa nyama. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Uku inabana, bana banana, sijui wewe uko.
Ona, usiniulize hali.
Niko very good, nimeglow sana.
Alhamdulillah, angeniua yule. Mana mtu si mtu, jini si msukule. Hivi mapenzi gani, kupigana kama shule. Mie nampa huku, ya nayatoa kule.
Oh, nurui, ningeitoa wapi. Kufumania kila siku kushikana mashati. Oh, nurui, ningeitoa wapi.
Na simu zako siku wa manane unikome. Unitumia message please number nikone. Wewe si jeuri, I move on to kone. Na mpichwa wako so fadhila shima tatone. Najwa, najua na kuhuthi. Uyu wa sasa mekuzidi maujuzi. Najwa, so select attitude. Kubishana, bishana, I'm not in the mood. I'm wenzako mimi.
Niko salama, salama. Sijui wewe uko.
Oh, kazi kwako kigagura.
Uku napewa nyama. Nyama kwa nyama. Sijui wewe uko. Niko salama, salama. Sijui wewe uko.
Swali.
Niko very good, nimeglow sana. Uchili